Westsidemusicblog.net.
Maybe should I told you what I felt in my heart from the day you left me. Nisa palelwe kubilivana.
Kubilivana.
Usainzi mwana memories. Mika heza 20 please. Mangana na palelwa kudilita. Cause this is a necessita. Sometimes nisa kwena nanga nitikiende. Nisa kupulanga nitikiende. Niwawanga kupula kule, nikuziva kule. Naniwe nalusa kutisana. Kwana mana litile zizani naona twalo. Nalotisa miyo kwenye za imaji.
Muzali tuwe unifeza nganya. Mami na anona ni katakana. Kiwana ya lena kumwana wechonga wile. Uzaziva kwa piru ulu kuru hile. Fama Facebook ule kuwana ni mnatiwa. Ni kumentele zebe kulikaswa na nanatiwa. Na wana kwa winji kuliwa pira.
Ande mami
ujweni mwaya kona foto chuti ya the family. Mami bwone lopa ni kia lalilanga daily.
Uwa hini happy my wedding.
Memories are still fresh. I ni kutwa kuva ni pressure. But I want you to know it was a pleasure. Kuva ni when even though I never pleased you. Yeah, unisile na stressa. Imagining another man undress ya. So I spy on you kwa wenzi na tresa. Unisile ni buying ibubulu tuba tile sharp. I'm failing to live on. Accepting the fact that you moved on. Upilo watoto nafa move on. Woko uliangani fane muni won. But I'm glad you are happy with the new life. Even though I missed the chance to call you my wife. But
I always pray for your safety.
I still care about you though you left.
Sometimes nisa kuna hananga nitiki ende. Nisa kukula nga nitiki ende. Sani wawanga kukula kuli. Nikuziwa kuli.
Naniwe na lusa kutisana. Kuna mwana likile sisa luleona twalo. Nalotisa miyo kwenyeza imagine.
Remember those days we used to go picnics. The phone I bought on your bed there was Infinix. We used to chat, you used to make me be the panda fun. Anyway, skill that you left me the picture. I got it right when you don't get it right there. Remember those days, used to fight always. It's really bad that we can't bring back those days. Memories never die, anyway, say goodbye.
Download the Twistside Music Blog.